kakama nga nkolenza munange olupapulo lwenu kwe mpandika yekwe nabirwamu mwennera bane nettaka amabala mikono wakulu mpanise mpanise ontwale gyogenda nange byaddala nafunye njagala tugende gyogenda otabuletta wanempona tekigalawulira amaanyi galaago gampalula byokola byenjagala muwengo okutula amakulu leero ndalidde labayo gampambye pambye leero ndalidde 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 omukwano gwo gummese ompangudde nkwekutte obulungi bwo buntwala ndalidde ndalidde omukwano gwo gummese ompangudde nkwekutte obulungi bwo buntwala
fast 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 I will